Bwana wa mfalme, Bwana ke Benaji.
Enough for me, plenty.
Enough for me.